Mahaba ya dhati yamenishukia, yagutasiliti mimi, imenichongea na hiari mauti.
Silly.